Tungulu stand up.
They call me the trap legend.
Back, so remember
where you come from.
This one's from Mario Cheese.
Oh,
Lil Vini.
Kingfest, riding it.
Kukalaneka inichima nikanga. Daily ni mapezeka nilina wanzanga. Ukanipeza iwe osa niyamba. Nilipe vandeo nindalama zeni panga ndawa. Ine nilina backup. Mabine nipitisa ni sharp sharp. Ine nilina backup. So nilipe na vonjito vamba backstab. Ndawa nilina backup. Mabine nipitisa ni sharp sharp. Ine nilina backup. So nilipe na vonjito vama backstab. Niyo sibi kate heavy ya na wanzake. Wele ya mapezeka na wa one to sat. City mawala olo want you watipate. Never for a party olo my head ever back. Muma izi watikangharapo na snogs. Ise tima iwara kutira ifili shot. Maka maka kapanga poka mozi. Sungati kontorole iwe sindi we remote. Money game mufana na kulanae. Olo sama tuma phone number singa tie. Pachi virene nzepona uptown. Boy ndiwe kingi unanyamula crown. Ine masampu skulu yenzovuta. Patiri uvine sanareme kupunzisa. Olo kabine ine nikapitisa. Muzive ni must na eve saza shota. Veni pitamo for you you can't see. Okay do this fusani terisi ni vanzanga wabarasti. Sam tizo yes boy ona zina chaki. Kukalaneka inichima nikanga. Daily ni mapezeka nilina wanzanga. Ukanipeza iwe osa niyamba. Nilipe vandeo nindalama zeni panga ndaba. Ine nilina backup. Mabine nipitisa ni sharp sharp. Ine nilina backup. So nilipe na vonjito vama backstab. Ndaba nilina backup. Mabine nipitisa ni sharp sharp. Ine nilina backup. So nilipe na vonjito vama backstab. Nima itaya pena sininga shushe. Koma mungala koja figo na temute. Alexander imwendi mewa mwine na mkamba temurudo awe imwendi yeine. Koma na jay chigwe apa muripati. Kwerani pasenta chigweko world cut. The boy CJ unadula ni chani. Osa soko nezeka ni kamba paridami. Maxi G ate matezi ukumbuka. Nishi Batman yenzeche apeo super. Mike Brown na iwe ara ni jendo. Mzeru kumabuku mapeni na mapenso. Nima mitasha iwe Mr. Eman. Pamozi na Matthews aka Ethan. Jela Marias na Jela Kesha. Vijeva kumbuyo kukumbuka osa esa. Boy hara iwe niwe Big G. Mani mude mofu G apa na Young Boss B. I'm ZB kwani woi Ramzi. Nichaiwa chaiwa palundas give us. Kukalaneka inechima nikanga. Daily ni mapezeka nilina wanzanga. Ukanipeza iwe osa niyamba. Nilipe vandeo nindalama zeni panga ndaba. Ine nilina backup. Mabine nipitisa ni sharp sharp. Ine nilina backup. So nilipe na vonjito vama backstab. Ndaba nilina backup. Mabine nipitisa ni sharp sharp. Ine nilina backup. So nilipe na vonjito vama backstab. Niyo sivika katumbera mushe na wanzako mushita mushe nishuche mushe.
Remember where you come listen, from. Some okay. Your music plumbers don't see
old. Ela itavero maboy shaivi. Maboy mulefo na mukamba sebizi. 1-4 DJ Vigo my G. Mufana J Nike na 1 Pay Z. Mambi swag at Brand Mosti. Ela siniza ibara X Dai Z. The big boss Isaac Charlie Park. Le boy zibi ka heavy debu Spaxi.
Straight out of Fire Kanalukia music.